Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa kitini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa,
Mambo sawa sawa.
Oh mambo sawa, mambo sawa sawa. Oh mambo sawa, mambo sawa sawa. Oh mambo sa Yesu akiwa kitini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Already better, things already better. Already better, things already better. Already better when the Lord is on the throne. Things already better, things already better. Things already better, already better, things already better, already better, things already better, already better when the Lord is on the throne. Things already better, things already better, things already better. Oh mambo sawa, mambo sawa sawa. Oh mambo sawa, mambo sawa sawa. Oh mambo sa Yesu akiwa kitini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Oh mambo sawa, mambo sawa sawa. Oh mambo sawa, mambo sawa sawa. Oh mambo sa Yesu akiwa kitini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa.